Abasajja ebulemezi bakungiddwa okufaayo okwekebeza kookolo w'akatungulu kiyite prostate cancer mu ntegeka ey'olusiisira olw'ebyobulamu olwomeddwamu mutwe Obwakabaka. Abakugu mu byobulamu bagamba nti kookolo ono tasiigibwa wabula ajjanjabibwa era nga bw'ataba tajjanjabiddwa asobola okukosa ebitundu eby'omubiri ebiwera gamba ng'amagumba. Olusiisira olwo lugenda kubeera mu ssomero Likasana St Jude Primary School nga lino lisangibwa ku kitebe ky'essaza ery'ekereziya katolika erya Kasana Luweero. Olusiisira luno Obwakabaka balutegeka buli mwaka mu nkola ey'omwetooloolo mu masaza gonna 18 nga ku luno luli Bulemeezi essaza eririmu disitulikiti za gavumenti eya wakati 3 okuli Luweero, Nakaseke n'ekitundu eky'e Nakasongola. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulirako essaza ly'e Bulemeezi, Kangaawo Ronald Mulondo, wano asinzidde okukunga Abalemeezi balwettanire.